Amen.
Amen.
Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Who is a sin conquering God. The one who is able to heal us, to deliver, and to set us free. As a medical doctor, I tend to know that there are things which medicine can't do and only God can do. And I want to pay a great honor to him because he has done exactly that even in my own life and my husband's life. Thank you so much to our sister Ingrid. I can't see you where you are, but thank you for receiving me so well. And thank you also to my brother, Dr. Albu. And thank you also to the committee, Yabefundisi, who have said, yes, I can come and be a vessel God would use today.
And
greetings also to the family Yakababu Stiegen, whom we love. Ngafunda la eNatali Ongoye ngo-1976 until 1978. So he used to come, we used to invite him as a shumayeza.
Ngiphinde futhi ngibingelele ngokukhethekile umndeni kababa umfundisi osenhlizweni yami kakhulu engimkhumbulayo kade ngisafunda ongoye wayevamise ukufika afike azoshumayela khona ongoye.
Mbulise bonke abefundisi, all the fivefold ministry, thank you for being here with me. And also to present and say thank you to Ogam Lalose who have come to accompany me this day.
I would like also to greet all the ministers. Abapiwe izipho ngokuhlukana kwazo ngokumzimba kaKristu. Ngiphinde futhi ke ngibonge kakhulu kubaba uMdlalose okhona phakathi kwethu.
Amen.
Amen.
So I'm going to start with the topic which we are to share this midday hour. As the Father has sent me, so I send you.
Ngakho-ke ngithanda ukuba ngiqale ngesihloko esizosidingida namhlanje mini okuyisihloko esithi njengalokhu baba engithumile mina nami ngokunjalo ngiyanithuma nina.
So you know, before we can know what and how, we have got to understand how did the Father send Jesus? Because the same way the Father sent Jesus is the same way he is sending us.
Ngaphambi kokuba siqonde konke, sazi ukuthi kupho okwenzakalayo, kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi uNkulunkulu Baba wamthuma kanjani iNkosi uJesu, ngoba ngendlela athume ngayo iNkosi uJesu, iyo leyo ndlela futhi athuma ngayo thina.
So, what God did was he equipped Jesus, he empowered him for the work to be accomplished.
uNkulunkulu Baba wakwazi ukuba ahlomise iNkosi uJesu ayipha amandla ukuba ikwazi ukuba ifeze lo msebenzi ewunikezile.
So we should know that we are also being sent, being equipped, and we are empowered.
Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nathi siqonde ukuthi sithunyiwe futhi sihlonyisiwe ngakho konke esikudingayo futhi namandla sinikeziwe.
And the second factor is that he sent him on an already triumphant mission.
Okunye futhi okubaluleka kakhulu kuba siqonde ukuthi uNkulunkulu Baba uthuma iNkosi uJesu emsebenzini ovele usunqotshiwe.
So we should also have the confidence in knowing that immediately we ascend into the world, we are already winners.
Ngakho ke simele ukuba sibe nokuzethemba, sibe nesibindi siqonde ukuthi njengalokhu sithunyiwe emhlabeni singabanqobi.
Now, what was it which God did to equip Christ, empower, and to protect him?
Manje kumbuzo uthi ikuphi okwenziwa ubaba ukube ahlomise iNkosi uJesu ayipha amandla ebese futhi ephinde eyayivikele.
What God did was he gave Jesus a body.
UNkulunkulu akwenza ukuthi wanikeza iNkosi uJesu umzimba.
We should all understand and appreciate that it's only those who have got bodies who are able to be born again and sent.
Ngakho ke kumele lokhu sikuhloniphe futhi sikuthokozele ukuthi yilabo abanikeziwe umzimba abangakwazi ukuthi bazalwe kabusha bese beyathunywa.
And he gave him his seal of approval, which is the Holy Spirit.
Wayesephinda futhi emnikeza uphawu olumgunyazayo uJesu kubenzela umsebenzi, uphawu olungumoya ongcwele.
He gave him words to say.
Wayesephinda futhi emnikeza amazwi azowakhuluma.
He gave him his name.
Wayesemnikeza igama lakhe.
And he gave him his promises.
Wayesephinda futhi emnikeza izethembiso
zakhe. So this is what we are all having as God is sending us out.
Ngakho ke yikho konke lokhu nathi esinakho njengalokhu uNkulunkulu esithuma ukuba siphume sambe sivandile.
We have a body.
Sinomzimba.
We have the seal of his approval, who is the Holy Spirit.
Sinalo uPaul usiqinisekisayo ukuthi sithunywe nguye.
And we have got always now to strive and ask him to always give us words to say for that particular mission.
Ngakho ke sinalo futhi nelungelo lokuba simcele uNkulunkulu ukuba asiphe wonke amazwi esizowakhuluma ukuba sifeze lowo msebenzi.
And he has given us his name.
Wayesesinikeza igama lakhe.
And we have his promises.
Sinazo nezethembiso zakhe.
Now, when it comes to the body, in Hebrews chapter 10 verse 5 we read, "Therefore, when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Through his body, he would open for us a new and a living way into the Holy of Holies."
Uma ngabe kukhulunywa ngomzimba, incazelo siyayithola masifunda incwadi yamaHebheru isahluko seshumi indima yesihlanu ukuthi ngalokho ke esefika ezweni uthi umhlatshelo nomnikelo awuthandanga kodwa ongilungisele umzimba. Ngakho ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi lika Jesu Kristu.
And now, why did Jesus have to have a body? He needed this body because he was going to carry all our sins away with his body, making us the righteousness of God and to bring healing through that body.
Umbuzo ukuthi kungani iNkosi uJesu idinga umzimba ukuba ifeze lomsebenzi na? Idinga lo mzimba ukuze izokwazi ukuba ithwale izono zethu emzimbeni wayo iye nazo emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni oyena imvimbo yakhe saphulukiswa ngayo.
In 1 Peter chapter 2 verse 4 we read, "Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, and by whose stripes you were healed."
Siyafunda encwadini yokuqala kaPetru isahluko sesibili indima yamashumi amabili nane ukuthi yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni oyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo.
Secondly, he needed a body in order to destroy Satan through his death and set us free from the fear of death.
Okwesibili okuyimbangela ukuthi uNkosi uJesu idinge umzimba ukuba ithola amandla okuchitha imisebenzi kaSathane ebese iyasikhulula ukuba singabi nalo uvalo singakwesaba ukufa.
In Hebrews chapter 2 verse 14 to 15 we read, "Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage."
Uma ngabe sifunda encwadini yamaHebheru isahluke sesibili indima yeshumi elinane kuya eshumi elinanhlanu sifunda ukuthi ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama nayo uqobo wahlanganyela khona lokhu kuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni.
If there is one thing which the human race, especially Africans, which we fear is death.
Uma ngabe ngakhulunywa kuPaulu nje into eyodwa esatshwa abantu bonke ikakhulukazi ke abantu bebale lintsundu bayakwesaba ukufa.
Most of our traditions, they all revolve around the fear of death.
Wonke amasiko ethu aye abe noma azungeze lokhu kwesaba ukufa.
You will find that we are told that if somebody is dead, we should not make noise in the house.
Siyesitshela ukuthi uma ngabe kukhona umuntu ofile noma odlulile emhlabeni ekhaya, azivumelekile ukuba sibange umsindo.
All of a sudden we are quiet.
Khona lapho sesizoba abantu nje
abazothula. All of a sudden we are wearing dukus around our shoulders.
Khona lapho sesombatha manje amaduku emahlombe ethu.
And others, they will put hats.
Abanye baze bamboze ngezigqoko amakhanda
abo. And the fathers will always wear jackets.
Oh baba baye bahloniphe ngokuthi bafake amabhanti.
Sometimes there are candles.
Kuye kubekwe futhi namakhandlela.
And we go and put a mattress on the floor.
Ebese ke sithatha imbhede yethu mantrasi sikwendlale phansi.
And we have candles and all sorts of things going on.
Bese ke siba namakhandlela avuthayo sibe nazo zonke izinto nje ezahlukile.
Why do we do all that?
Umbuzo uthi kungani senza lokho
na? It is because of the fear of death.
Kungenxa yokwesaba ukufa.
We are saying to ourselves, we don't want this thing to come back.
Sisuke sithi kithi asikufuni lokhu kuba kubuye futhi kuze kithi.
So even on the day of the burial, we have got water to wash our hands so that all the cases namabhadi wasemangcwabeni angafingeni la endlini.
Ngisho nangosuku lomngcwabo kuye kubekwe amanzi okuthi uma seqediwe ungcwatshwa sigeze izandla sithi asifuni iqalekiso namabhadi ukuba abuye azongena endlini zethu.
We slaughter cattle and sheep or goats.
Siyesihlabe izinkomo, izimvu nezimbuzi.
So that we can use inyongo, the gall, to wash ourselves from the curse which comes with death.
Ukuze sizothatha ke inyongo kulezi ilwane sigeze ngayo ukuze lamabhadi eza nokufa angabe sabuya eze kithi.
And now the world needs to know that Jesus had to have a body so that he can go and die on the cross of Calvary, destroy the power which Satan had to kill, so that he can come and restore us and heal us from the fear of death.
Manje ke kubalekile ukuthi izwe liqonde ukuthi uKristu Jesu kumele abe nomzimba ukuze ezokwazi ukuthi ayolenga esiphambanweni ebese enqoba lamandla okufa ebese yasikhulula singakwesaba ukufa.
Why are people committing suicide?
Umbuzo uthi kungani abantu beyibulala?
It is because of the fear of death.
Kungenxa yokwesaba ukufa.
Why are people taking drugs? It's a fear of death.
Kungani abantu benqoma ukusebenzisa idakamizwa kungenxa yokwesaba ukufa?
Why do we have conflicts and sometimes stresses in a family is because of the fear of death. Somebody wonders, have I not done something wrong to deserve this?
Kungani emndenini yethu kuye kube khona ukushayisana, kube khona impikiswano nezinqushunqushu, kungenxa yokuthi siyakwesaba ukufa. Omunye azasho ukuthi kungani mina kumele ngidlule kulokhu, ingoba kukhona okube ngikwenzile yini.
And we even go and have ancestral worship.
Ebese ke futhi ke siyahamba siyokhonza amadlozi.
And ancestral worship, we do it because we are scared of death.
Sikhonza lamadlozi nje kungenxa yokuthi sisaba ukufa.
You find that we are both Christians on a Sunday, but come Easter Monday, people go to the graveyard.
Sivele sihlukane kabili ngesonto singamaKristu siye enkonzweni sikhonza uNkulunkulu, kodwa ngomsombuluko yithi laba futhi sesiye emathuneni siyokhonza abafileyo.
What about when we get married?
Umbuzo ukuthi kwenzakalani uma ngabe sesishada?
I missed all the lobola stuff is hidden, the agenda to do amahlabiso in order to worship ancestors.
Nalokhu kokukhishwa kwamalobolo emva kwakho kufihlwe lento efaka phakathi indaba yokukhonza abafileyo amadlozi.
And all that is because we fear death.
Konke lokhu siyimbandakanya nakho ngenxa yokusaba ukufa.
Now Hebrews tells us that Jesus died on the cross of Calvary. Can you go back to the previous slide? He died on the cross of Calvary. He had to have a body because now he was going to save people with flesh and blood. He was supposed to be like them, so that when he dies on the cross of Calvary, he destroys Satan and he comes back to release everyone from the fear of death. May you be released today if you have got problems with the fear of death, in Jesus' name.
Yingakho-ke iNkosi uJesu yafika iza ingena emzimbeni ukuze izokhulula labo abaphila emzimbeni, ukuze ibakhulule labo abathi ke ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchitho benawo amandla okufa ngusathane, abakhulule bonke laba bathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. Kwangathi uNkulunkulu angasikhulula ebugqileni bokwesaba ukufa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu.
Amen. And thirdly, Jesus came in having a body in order to exercise authority on earth.
Okwesithathu okwenza ukuthi iNkosi uJesu ifike ngomzimba, ibe nomzimba emhlabeni, ukuba ikwazi ukusebenza, isebenzise igunya namandla la emhlabeni.
You see, here on earth, spiritually, the spirits cannot operate in their authority unless they have a body.
Manje ke la emhlabeni umoya awukwazi ukuthi usebenzise igunya namandla la emhlabeni uma ngabe umoya ungena umzimba.
That's why Satan will want to occupy somebody's body in order to use them.
Yingakho ke noSathane ethanda ukuthi angene emzimbeni womuntu akhwele umuntu ukuze ezokwazi ukuba amsebenzise.
And so for Jesus to come and use divine authority here on earth, he had to have a body. That's why he says in the book of John chapter 10, he says, anyone who does not come through the door is a thief.
Yingakho-ke iNkosi uJesu kwadinga ukuba ize la emhlabeni ingene emzimbeni ukuze izosebenzisa leli gunya namandla ukuba ikwazi ukubusa la emhlabeni. Uma ngabe ufunda ivangeli ngokaJohane isahluko seshumi, ithi iNkosi uJesu lo ngangeni ngesango, kusho ukuthi uyisela uze ngokweba.
And isango, it means a birth canal of a woman.
Uma kukhulunywa ngesango kukhulunywa ngowesifazane uma ngabe eteta ingane.
And so Satan was never born by a woman. And that makes him a thief.
Manje kuSathane yena akazalwanga owesifazane, yikho lokho okumenza ukuba abe yisela.
He can't use his authority without using somebody.
Akakwazi ukusebenzisa igunya namandla uma engasebenzisi umzimba womuntu.
So Jesus did not want to have and to use somebody's body. He had to have his own body so that he can begin to take dominion here on earth and release people out of the world of darkness into his marvelous light.
Manje inkosi uJesu uyayingathanda ukuthi isebenzise umzimba womunye umuntu, kwadingeka ukuba isebenzise umzimba ozoba ngeyawo inkosi uJesu ukuze ibe namandla okuba ibuse kulomhlaba ebesikwazi ukuthi ikhulule abantu ababophekile emandleni obumnyama.
1 John chapter 3 verse 8, the second section, it says, "For this purpose the Son of God was manifested in the flesh, that he might destroy the works of the devil."
Siyafunda encwadini yokuqala kaJohane isahluko sesithathu indima yesishagalombili ingxenye yesibili ukuthi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imsebenzi kaSathane.
Now with us in Christ, number one, our bodies are the temple of the Holy Spirit, according to 1 Corinthians 6 verse 19.
Manje ke uma thina sesiku Kristu, lithi iBhayibheli encwadini yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithupha indima yeshumi elinesishagalolunye, imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu oyingcwele.
Our bodies, secondly, are a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship.
Imizimba yethu iyimnikelo ephilileyo eyamukelekayo kuNkulunkulu engcwele ukuba sikwazi ukuba simdumise uNkulunkulu ngokomoya.
And in 1 Corinthians chapter 6 verse 21 it says our bodies belong to him because we are bought at a price.
Siyafunda encwadini yabaseKorinte besibili sahluko sesithupha indima yamashumi amabili abokuqala baseKorinte indima yamashumi amabili anomuvo ukuthi
our bodies,
imizimba yethu ingekaNkulunkulu futhi sithengiwe ngenani eliphakeme.
Amen. And then in Matthew 28 verse 18 to 20, the Lord Jesus, sending his disciples, he said, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." This authority can be exercised through bodies which are the temple of the Holy Spirit, whose mind is set on the things above.
Siyafunda evangelini ngokaMateyu isahluko samashumi amabili nesishagalombili, isiqala endimeni yeshumi nesishagalombili. UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, "Ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe."
Greatest asset as a Christian here on earth is your body.
Manje ke njengoba sila emhlabeni singamaKristu, uNkulunkulu udinga ukusebenzisa eyethu imizimba.
That's why he says that present your body as a living sacrifice. That's why he says let your body, members of your body, be used for righteousness. That is according to Romans chapter 6 verse 11. You use your members of your body for righteousness.
Yingakho uNkulunkulu ethi nikelani ngemizimba yenu ukuba nifeze imisebenzi yobungcwele, namalunga emizimba yenu niwanikele ukuba enze imisebenzi yokungcwele. Lokho sikuthola encwadini yamaRoma isahluko sesithupha indima yeshumi elinomuvo.
And you see, the thing is, what as a doctor, I use my hands.
Manje ke njengodokotela ngisebenzisa izandla zami.
But as I use my hands, I am conscious that these hands are instruments of righteousness.
Njengalokhu ngisebenzisa lezi zandla, ngiyaqonda ukuthi lezi zandla ziyizikhali zokulunga.
So when I touch my patient, I'm expecting that I'm not just touching to palpate, but I am touching to bring forth the healing power with Jesus' hands.
Ngakho-ke uma ngabe ngithinta isiguli ngisuke ngiqonda ukuthi ngisithinta ngamandla azokwazi ukuba asiphulukise amandla azoletha ukuphila kuso leso sigulo.
You know, sometimes you find God would use my nose. I speak the other day, I was counseling somebody, and as we were in this counseling session, this young lady who was a dentist, I could smell something which was foul. And when I asked her and I said to her, "Are you troubled by a demon?" And she said, "Yes." How did I pick it up? The smell, God using the nose as your instruments of righteousness.
UNkulunkulu futhi ke unamandla okusebenzisa ngisho ikhala lami. Ngikhumbula ngisiza omunye umzalwane, ngikhulumisana naye, ngase ngizwa nje kunephunga, ngase ngimbuza ukuthi uhlushwa idemoni yini. Wayesethi kungani ubuza lokho, ngase ngithi ngizwa nje kunephunga. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu wasebenzisa amakhala ami ukuba ngikwazi ukubona ukuthi lo mzalwane unenkinga yokukhwelwa umoya wedemoni.
The other day it was Reinhard Bonke. He says, whilst in shopping here somewhere in one of the shopping malls, as he was just going about his business, not preaching to anyone, he just was turning at an aisle in a shopping center in a supermarket.
Omunye umfundisi uRenyard Bonke uthi wayekhona la esenxanxatheleni yeyitolo ezenzela nje izinto zakhe engashumayeli, uthe nje mayijika nje ekhoneni elithize khona lapha esitolo.
He saw this young man who was having cigarette smoking.
Wayesebona insizwa yayimile lapho ibhema usikilini.
And all of a sudden this young man took the cigarette and squashed it behind him.
Uthi khona lapho le nsizwa yasiyuthatha logwayi yawucisha yawufihla ngemuva kwakhe.
And Reinhard Bonke was wondering, why are you doing that?
Umfundisi uRenard Bonke wayesebuza ukuthi kungani wenza lokho.
And this young man said, "I don't know you, but when you turned the corner, in your eye, I saw Jesus looking at you."
Yayisithi le nsizwa, "Yebo angikwazi, kodwa ngesikhathi nje ujiki khona emehlweni akho ngibona inkosi uJesu ingibuka."
God wants to use you. When he sends us, he's not just sending us to preach the word. He is sending us to use every part of our body to minister to people, to let them be convicted, to bring them to him.
Inkosi uJesu njengalokhu isithuma, ayisithumi nje ukuthi sikhulume ngomlomo kuphela, kodwa ifisa ukusebenzisa wonke amalungu omzimba ethu ukuba silethe ukuphila. Abantu esihlangana nabo bahlangabezane nokuphila, kuphuma amandla kithi azoletha ukuphila ezimpilweni zabantu.
The authority which he has given to us is an authority which is authorizing his power to manifest in itself in totality using every part of who you are.
Lamandla inkosi uJesu leli gunya elinikezile izimpilo zethu ilinikezela ukuba sikwazi ukuba senze umsebenzi wayo, lamandla sikwazi ukwasebenzisa alethe ukuphila ezimpilweni zabantu.
The second thing which Jesus had was given was the seal of approval, which is the Holy Spirit.
Okunye kwesibili inkosi uJesu yanikezwa kona uphawu oluyisiqiniseko, uphawu lukaMoya oNgcwele.
He says in Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed and to proclaim the acceptable year of the Lord."
Siyafunda amazwi ashiwo inkosi uJesu evangelini ngokaLuke isahluko sesine indima yeshumi nesishagalombili kuye endimeni yeshumi nesishagalolunye. "Umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi."
In Acts chapter 10:38, we read how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
Siyafunda encwadini yezenzo isahluko seshumi indima yamashumi amathathu anesishiyagalombili ukuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya oyingcwele nangamandla owahamba enza umusa ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane ngokuba uNkulunkulu wayenaye.
We are also anointed.
Nathi ngokunjalo sigcotshiwe.
For service.
Sigcotshelwe lo msebenzi.
2 Corinthians chapter 1:21.
Siyafunda incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko sokuqala indima yamashumi amabili nomunye.
He who established us with you in Christ and has anointed us in God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee.
Kepha osiqinisayo kanye nani kuKristu nowasigcobayo nguNkulunkulu owasibeka nophawu nowasipha isibambiso esingumoya ezinhliziyweni zethu.
You are equipped for service so you can go and heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely you are to give, according to Matthew 10:8.
Uma ngabe sifunde evangelini ngokaMateyu isahluko seshumi iverse lesishagalombili kuthiwa pholokisana abagulayo nivusa abafileyo nihlambulula abanochoko nikhipha amadimoni namkelesiwe ngesihle nani yiphani ngesihle.
You know, I remember one time I was examining ugogo and ugogo was using a snake.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku ngangihlola ugogo othize lo gogo wayisebenzisa isinemfu.
And then the next visit she comes and she says, "Doctor, you know what? I am no longer taking snake."
Ngesikhathi sebuya futhi ukuzongibona kwesibili wafike sethi, "Dokotela, uyazi yini ukuthi angisasebenzisi inhlobo isinemfu?"
And now I was wondering, what happened, because I don't have medicine to stop people from taking snake.
Ngase ngiyibuza ukuthi kwenzakalani ngoba phela anginawo umuthi ozokwazi ukusiza abantu ukuthi bayeke ukusebenzisa isinemfu.
And she says to me, "And other gogos are coming because they also want to stop sniffing."
Wayesethi nabanye ogogo bayeza ngoba bafuna ukusiyeka lesi sinemfu.
Now I was more scared because I did not understand what happened that she stopped to take snuff.
Manje ke ngangithukile ngimangela ukuthi kwenzekaleni ngoba ngazi yini enza ukuthi
avela yeke isinemfu. When these other gogos come, what am I going to prescribe?
Manje uma labo gogo sebefika imuphi umuthi engizobanikeza wona?
So I ask her, what happened actually?
Ngase ngimbuzisisa ugogo ukuthi empeleni kwenzekeni gogo.
And she says to me, "You see this thing which you take and you put here in the nose."
Wayesethi uyakubona lokho okusebenzisayo okufaka emakhaleni.
Which is simply a light which I light to check if it all has something wrong.
Okwakuyithoshi nje engangilisebenzisa ukuhlola ukuthi akukho yini okungalungile emakhaleni.
And she says, "When you did this, I stopped taking."
Uthi ngesikhathi wenza lokho ungihlola emakhaleni ngavele nje ngabona ngiyeke ukusebenzisa isinemfu.
So I said to the Lord in my heart, "It must be you."
Ngase ngithe enhlizweni yami, "Inkosi, kusho ukuthi wena owenze lokho."
And I said, "Lord, can you tell me when you do stuff? Because now I'm taken by surprise, because I'm not examining alone. You are also part of it to bring healing to the people."
Ngase ngithi ke enkosini, "Ngiyacela Nkosi ukuthi ngesinye isikhathi ungazise uma wenza imangaliso, ngoba nje ngivele ngamangala sekwenzeka ukuba konke engikwenzayo ngazi ukuthi ngihambisana nawe, wena osebenzisana kanye nami."
God is so determined that people must be healed.
UNkulunkulu uzimisele ukuba abantu baphulukiswe.
He is determined that people must be made whole.
Uyimisela uNkulunkulu ukuthi abantu bapheleliswe.
You know, I have seen miracles, mina. I had a patient who was HIV and they brought him in and he was so sick, and I said to myself, "No, this person needs to go to hospital."
Ngike ngayibona imangaliso eziningi. Kike kwafika kimi isiguli esasinesifo sengculazi, sigula kakhulu. Ngase ngithi kimi, "Kwangathi lesi siguli kuzomela ukuba sidluliselwe esibhedlela."
So I tell them, "No, he needs to go to hospital."
Ngase ngibatshela ukuthi kungcono ukuthi lesi siguli sidluliselwe esibhedlela.
And they said to me, "No, he is from hospital."
basebethi kumina hayi uqhamuka khona uvela khona esibhedlela
njengoba gqoka ama pijama he's from hospital.
As you can see, he's wearing pyjamas. Uvela khona esibhedlela.
And so I said, Lord, it means they have come to you.
Ngase ngithi ke kimi kusho ukuthi inkosi beze kuwe.
Do something.
Ngathi inkosi yenza okuthize.
And I could hear the Lord giving me instructions that he must do this, take this, do that, and I told him, you must do this and that, taking the instructions. Let me tell you, after a week, when he came back for his examination follow-up, he was walking and actually holding a car key.
Mangakutshela nje, ngezwa inkosi ikhuluma nami nginikeza imyalelo ukuthi ngithini kuyena. Ngase ngimtshela ukuthi yenza lokhu nalokhu nalokhu. Wenza kanjalo ngikutshele nje emveni kweviki wabuye esehambela yena ephethe izikhiye zemoto.
But when we checked the CD4 count.
Kona lapho ke sihlola amasosha omzimba.
I found that his CD4 count was 2.
Kodwa mangihlola amasosha omzimba ngathola ukuthi isibalo sawo ayemabili nje aye u2 kuphela.
Now I'm looking at him, he's holding his key and he's going, "Hi doc." I said, "Hey wena, do you know that you are held by God himself?"
Ngesikhathi eqhamuka ehamba nje enomdlandla ephethe izikhiye zakhe ebingelele ukuthi sawubona dokotela ngase ngithi uyaqonda yini ukuthi usezandleni zikaNkulunkulu, uNkulunkulu okusizayo.
Because with a CD4 count of 2 you should be in the grave.
Ngoba uma ngaba amasosha akho omzimba enesibalo esithu
usho ukuthi kumele ukuthi talking about the God who's able to sustain life, and you and I need to manifest that power out there in Jesus name.
Ngikhuluma ngoNkulunkulu okwazi ukugcina umuntu amnikeze impilo, ngakho ke simele ukuba sisebenzise lamandla, sisebenzise igama lika Jesu Christ,
including our own bodies.
Sisebenzisa imizimba yethu.
You also need to experience that supernatural touch from him for your own body.
Kumele ukuthi kodwa nawe uqale uwezwe lamandla ekuthinta amandla ophezukonke akuthinte emzimbeni wakho.
And that grace which you have, you are able to pass it on to others as he sends you into the world.
Bese ke lowo Musa owamkele uzoba namandla okwadlulisela kwabanye njengalokho ekuthuma ezweni.
He says here, the Spirit of the Lord, next slide, to preach the good news to the poor and make disciples of all nations.
Kuthiwa la uyagcotshwa ngamandla kamoya ingcwele ukuba ushumayele indaba ezinhle kwabampofu bese wenza abafundi izizwe zonke.
Now I was asking God, when you say all nations, because I thought he said to preach the good news to the poor and make disciples of nations. No, he did not say of nations. He said of all nations.
Manje bengibuza uNkulunkulu ukuthi lokhu kuchaza ukuthini, ngoba bengicabanga ukuthi kuthiwa ukushumayela indaba ezinhle kwabampofu senza abafundi mhlawumbe abafundi nje besizwe, kodwa kuthiwa cha, abafundi ezizweni zonke.
And now Jesus says to me, listen to this.
Manje ke inkosi uJesu uyayisisho lokhu kimi, awulalele kahle.
He says, when I say all nations,
yathi uma ngabe ngithi izizwe zonke,
I was thinking of this generation.
Bengicabanga ngalesizukulwane.
Because this generation,
ngoba lesizukulwane,
has got internet, has got media, can write books, it can go all over the world within a split second.
Lesi sizukulwane sikwazi ukusebenzisa i-internet, sikwazi ukusebenzisa izinhlaka zabezindaba, omabona kude, amaphephandaba nemsakazo, bakwazi ukubhala incwadi, bakwazi ukucula amaculo. Ngaleyo ndlela ivangeli lingasabalala ligcwale yonke umhlaba wonke ngokuphazima kwenu.
You know that once you go on the media, within 5 seconds you already are touching people in Singapore, you are touching people in China, you are touching people in Nigeria within that time. So when Jesus talked about all nations, he was not talking to his disciples, because his disciples could only walk from Jerusalem to Samaria. That's why he said, you'll preach the gospel in Jerusalem and Samaria and the rest of the world. So it was going in stages. We are that generation which Jesus is looking at us saying, I want you and I to preach to all nations.
Uma ngabe inkosi uJesu ikhuluma ngokuthi ezizweni zonke uma ngabuya kwabezindaba mhlawumbe kumabona kude noma isemsakazweni noma isemaphepheni ngemzuzu nje isihlanu umbiko ongawusho wevangeli ungafinyelela eSingapore ufinyelele eChina ufinyelele eNigeria ngokuphazima nje kweso inkosi uJesu uyayikhuluma nabafundi kodwa bona babekwazi ukuhamba ngeenyawo bayesuka eJudea baye eSamaria babengakwazi ukufinyelela emhlabeni wonke ngakho ke lamazwi athi nenzi izizwe zonke abafunde emhlabeni wonke jikelele ayiqondiswe kuthina njengoba siyile sizukulwane esingafinyelela emhlabeni wonke jikelele ngalezi insiza engikhuluma
ngazo. We are the chosen generation.
Siyile so sizwe noma siyile leso zukulwane esikhethiweyo.
That's why we have this conference tonight, today, and since we started.
Yingakho ke sinale ngqungquthela namhlanje njengalokho iqalile.
Because Jesus is saying, I'm coming back. And I am depending on you to go and preach my gospel throughout the world.
Ngoba inkosi uJesu ithi sengiyabuya manje sengithembeni ukuba nilihambise ivangeli ligcwale umhlaba wonke jikelele.
Do you know that in the morning you can wake up and take your phone and start to say, Jesus loves you. I want to tell you, you are born into the family of God by receiving him as Lord and Savior. You don't have to kill yourself. You have got to trust him. And in this, I am inviting you to receive him into your life. You say just that on every month, on a day in the morning. And you just send the send. That little clip is going to save somebody's life in India.
Uyazi yini ukuthi mangabe ungavuka ekseni nje uthathe umakhale kukhwini wakho bese uyakhuluma urecord uthi inkosi uJesu iyakuthanda ifisa ukukhulukisa ungazalwa kabusha uzalelwe emndenini kaNkuluNkulu asikho isidingo sokuthi uyibulale ungamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi emveni kwalawo mazwi bese uthi send uyawathumela angakwazi lawo mazwi ukuba afinyelele kumuntu oseSingapore akwazi ukuthi asindiswe ngalawo mazwi nje ozobakhulumile.
If all of us can make a decision that as from tomorrow, I am sending 2 minutes message every day, you can see what will happen in South Africa.
Uma ngase sonke njengoba sila sithatha isinqumo sokuthi kusasa umuntu ngamunye uzothumela umbiko noma nje wemzuzu emibili angakwazi ukuthi akhulume amazwi okuphila azosindisa abantu emhlabeni wonke jikelele ngisho nala iningizimu neAfrika.
We are to penetrate the world, take dominion of the 7 mountains of influence. We are to be seen in arts and culture. We are to be in the media, religion, government, education, family, and business. We are supposed to be there planted as people who are undercover for the gospel.
Simelo ukuba singenise, singene emhlabeni, sibuse, sikwazi ukuthi sibe nomthelelo omuhle kulezi zintaba eziyisikhombisa. Kwezaqeda isizungu ubuciko namasiko kwabezindaba ezenkolo ezikahulumeni ezemfundo ezomndeni ezamabhizinisi thina singatshalwa lapho sitshalwe uNkulunkulu njengabantu abasebenza ngokucashile ukuthi sambule indaba ezinhle indaba zevangeli.
Do you know that when you are an educator,
uyazi yini ukuthi uma ngabe uthisha ufundisa,
and you have got these children who are called slow learners,
unalabafundi laba ababizwa ngokuthi bathatha kancane,
you are able to place your hands on them and say, in the name of Jesus, I speak that the spirit of God is right.
Unaligunya lokuthi ubeke isandla sakho phezu kwabo ukhuleke ukuthi egameni lika Jesu Kristu phulukiseka umqondo wakho awusebenze ngendlela efanele.
Do you know that when you are in the arts and culture, pastor, you are able to decree and say that we are no more going to have all these filthy types of films being released in Hollywood. I command in Jesus' name that they stop being produced. Do you know that God can hear you? Do you know that you can change it?
Uyazi yini ukuthi mangabe usebenza kwezobuciko namasiko unaligunya lokuthi ukhulume uthi uyayala ukuthi lama film lama movie akhiqizwa eHollywood angasile angcolile angabe sakhiqizwa amiswe ngalokho uNkulunkulu angakuzwa bese yawufeza umkhuleko wakho.
Do you know that you have got the incredible power of commanding, and heaven will back you, and there will be result which you can give?
Niyazi yini ukuthi ninikeziwa amandla negunya okuba niyale izinto ezingalungile ukuba zime. Izulu lingakwazi ukuthi likusekele kulokhu bese kuba impumelelo ziphele izinto ezinye.
You know, I was coming back from a conference, and when I get home, I find that there are so many cars in the front yard, and my children tell me that no, opposite where we were staying at the time, there has been an initiation eyesangoma.
Ngithe kade ngibuya kwingqungquthela ethize ngifika ekhaya ngabona kugcwele imoto nje eyadini. Uma ngingena ngaphakathi endlini abantwana bangitshela ukuthi uyazi yini ukuthi ngaphesheya kwala sihlala khona kukhona isangoma lapho esigulayo.
And I said, no, hayi esigulayo, beba initiator isangoma, beba yenza. Yeah. So now, when they did that, I said, "Hai, nyege gulunge. Ngapa niti hallelujah. Ngapa kuzotwa tutu, tutu, tutu. Mati, ayikwazeki, not in the street."
Manje ngase ngithi enhlizweni yami hayi ngeke ilunge into enje ukuthi mina ngapha ngimemeza uhaleluya ngale kukhala isigubhu babenza lezi zinto zabo ngase ngithi hayi ngeke kwenzeke lokho kulomgwaqo engihlala kuwo.
I waited for instruction from the Lord.
Ngase ke ngilinda umyalezo ophuma kuNkulunkulu.
On a Thursday when I came back from work.
Ngolesine mangibuye emsebenzini.
The Holy Spirit says park your car outside.
Wathi uma ingcwele paka imoto yakho ngaphansi.
And walk the block.
Seven
times.
Uzungeze kasikhombisa.
Praying in tongues.
Bese ukhuleka ngezilimi.
And I did that seven times. I walked and I walked. And in the seventh time he said, "Now point at this house and declare that it stops."
Wayesethi uma ingcwele zungeza kasikhombisa uthandaze ngeyilimi ngakwenza lokho ngase ngikhomba lo muzi ngathi ngiyayala ukuba konke lokho kwenziwayo kume.
After some few weeks, the mother to this young man comes to the surgery.
Emveni kwamaviki ambalwa umama walensizwa wayiseza esejari yami endaweni engisebenzela
kuyo. And so I'm asking her how things are going and so forth and so on.
Manje ke sengiyambuza ukuthi ngabe izinto ihamba kanjani kwenzakalani empilweni.
And she says, "Ha! Sibona zona lezi."
Wayiseke emangala nje ethi, "Ha, sibona zona lezi zinto."
And what things are you seeing? And she says, "Isn't it that this boy made us spend so much money? And just last week she says, he says, yena, he's no more part of this. We as shisa zon." Hallelujah!
Why is it mina lezi zinto engikhuluma ngazo? Sisebenzise iningi imali sithi siyamthwasisa lo mfana wethu kodwa nje khona lapho usevele wathi uyayiyeka phansi akasafuni ukuyimbandakanya nalezi zinto ngase ngidumisa uNkulunkulu ngathi haleluya.
Listen, you can change your community. You can change your neighborhood. You can change South Africa by just prayer walking. The Bible says when two of us agree, if we agree being two pastors in the area and we walk about making declarations to the Lord, you will see what heaven will do in changing our country.
Manje lokhu kumele siqonde ukuthi singakwazi ukuguqula imindeni yethu, imiphakathi yethu, izwe lethu, singakwazi ukuthi nje uhambe ukukhuleka kulowo mphakathi okuwo. UNkulunkulu akupha amandla ukuba uguqule lowo mphakathi ngamandla uNkulunkulu akunikeze wona nangegunya akunikeze lona.
I've got so many stories which I can tell you. That even the other time I was going to preach in Bloemfontein, and then they tell me that the plane is full, I can't fly to Bloemfontein on that afternoon.
Ziningi indaba engangixoxela zona, ngiyakhumbula ngelinye ilanga kumele ngiyoshumayela eBloemfontein, indiza engangizoyigibela kwasekuthiwa kugcwele, ayisekho indawo yokuthi ngihlale mina.
I mean, we had booked very much on time and everything was okay, but I don't know, they told me that they've overbooked the plane.
Kodwa ke sasenze wonke amalungiselelo, sabhukha kusenesikhathi, kodwa khona lapho base besitshela ukuthi sekugcwele isikhala asekho.
And in Bloemfontein they had ama traffic cops to usher me into the service.
Manje ke Bloemfontein kwakulinde ama traffic cop, amaphoyisa omgwaqo ayizokwazi ukuba ngihole angise enkonzweni.
By the grace of God.
Ngomusa kaNkulunkulu.
And now they're telling me I can't go.
Manje sebengitshela ukuthi
angisakhululeki. I said to this young lady, I said, Mamela la, mina I'm going to Bloemfontein. And she says to me, no, you can't, because today the planes are full, you will have to go tomorrow. I said, hi sisi, you don't understand. I am saying I'm going to Bloemfontein today, not tomorrow.
Ngase ngikhuluma ke nalo dadwethu ngamtshela ukuthi kwangathi awuqondisisi mina ngiyahamba manje ngizoya eBloemfontein. Wathi hayi kugcwele kumele uhambe kusasa. Ngathi engathi awungizwa ngithini ngithi mina ngiyahamba namhlanje ngizoya eBloemfontein.
And then as during all that time somebody comes and says, what can I do? Can I help you? Then I tell her what is going on.
Khona lapho kwase kuba khona omunye ofika ebuza ukuthi kwenzakalani, khona engakusiza ngakho, ngase ngimchazela yonke indaba.
And he says, no, we can give you a place in the next flight.
Wayesethi hayi sokulungisela indawo kwindiza elandelayo.
And the next flight, there I was in the plane, and the air hostess was saying, how, Mom Siobi, I saw you standing outside. I wanted to say, you saw me standing outside and you're not interfering the evening.
Ngithe sengiphakathi endizeni lo owayekhona la ebhanoyini osisizayo usethi awu mama Siyobe ngikubonile umi ngaphandle kwathi angithi kuyena ungibonile ngimile ngaphandle kodwa wenza ngalutho ukuba ungisize.
Let me talk about going into government.
Angeke ngikhulume ngokufinyelela kuhulumeni.
Because I'm here at Kwasiza Bantu.
Ngenxa yokuthi ngila emission Kwasiza Bantu.
We had when we're talking about abortion with our Dr. Van Eerden.
Ebesoba nomhlangano wokuba sikhulume kabanzi ngokhushulwa kwezisu sinobaba uDokotela uFanny Eden.
And then they were wanting to force the doctors to do abortions on demand.
Ngenxa ukuthi bebefuna ukuphoqa odokotela ukuthi bahushulise izisu ngenkani.
And then Dr. Albu says, can you go to parliament and present our argument?
Wayesethi ubaba uFanny Eden uDokotela ungaya yini ePhalamende ufike wethule inkulumo yethu.
Yo, I was so scared.
Ayi ngangisaba ngithuthumele.
And then when I go to parliament on that day.
Ngalolo suku ngiya khona ePhalamende.
The Holy Spirit says to me, you must look smart.
Wayesethi uma ingcwele kimi kumele nje ubukeke kahle uyilungiselele kahle.
And walk like somebody who has authority.
Bese uhamba njengomuntu onegunya.
And he says to me, now when I got there and there is this, you know, the square which is in the parliamentary houses.
Manje ke mase ngifika khona eParliament uyazi indlela ekuhlalwa ngayo kunalezi ndawo zakhona nje eziyisquare.
I see these big pillars.
Sengibona lezi insika ezinkulu.
And I say to the Lord, oh Lord, how am I going to talk to these people? They look like they have got power.
Ngase ngikhuluma noNkulunkulu ngathi hawu uNkulunkulu ngizokhuluma kanjani nalabantu ngoba babukeka benamandla.
And the Lord said to me.
Wayesethi uNkulunkulu kimi.
Yes, they have got power, but you have authority.
Wayesethi uNkulunkulu kimi, yebo banamandla kodwa wena unegunya namandla.
Yo, you could have seen me presenting in parliament, man.
Ngiyafisa ngathi nangibona ngithula inkulumo yami khona phakathi eParliament.
When I was done, SABC came with their mic and they said, "Just repeat what you said inside there."
Sengiqedile ukuthula inkulumo, kwafika bezindaba baka SABC nombhobho bethi, "Siyacela uphinde ukhulume lokhu kade ukukhuluma ngaphakathi."
At night I was also in the news on SABC.
Ngavela ngisho endabeni zakwa SABC.
God will give you even, let's go to the next slide, He will give you what to say.
Unkulunkulu uzokupha ngisho amazwi ozokwazi ukukhuluma.
He says, Jesus says, "I have given them the words which you have given me, and they have received them, and they have known surely that I came from you, and they have believed that you sent me."
Ngokuba amazwi ongiphe wona, ngibaphile wona, bawamukele, bazisibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena.
Rely on the Holy Spirit for words to say to these mountains. They will receive them and will know that surely you are God who has sent us.
Nika kumoya engcwele ukuze uzothola amazwi ozowakhuluma kulezi intaba, bazowamukela futhi bazoqonda bazi ukuthi wena ungothunyiweyo.
The second time when I went to parliament,
sengiphindela ke eParliament okwesibili,
they said to me, "I must not make a long speech."
Basebethi kumina angingathuli inkulumo ende kakhulu.
And I said, "Hey Lord, you heard them."
Ngase ngithi inkosi ubazwileke bathi.
And God says, "It's fine, you must obey." They say, "No long speech."
Wayesethi uNkulunkulu, "Hayi kulungile, balalele, ungenzi inkulumo yakho."
And in less than 7 minutes we were done.
Emveni nje kwemzuzu eyisikhombisa sase siqedile konke.
And then they started asking questions.
Basebeyaqala ke bebuza imibuzo.
And they were all directed at me.
Yonke le mbuzo babeyiqondise bebhekise kimi.
I was writing shorthand. There were almost about 18 questions from the parliamentarians.
Ngangizama ukubhala nje le mbuzo ngamafuphi. Yonke le mbuzo yayiqondiswe kimi namhlanje yayibalelwa la ko 18 ivela kubo bonke laba babekhona.
When I answered, I'm talking about He will give you words to say.
Ngikhuluma ngalokho ukuthi uzosinikeza amazwi esowakhuluma.
When I answered those questions,
ngesikhathi ngiphendula le mbuzo,
I was not quoting Jeremiah.
Ngangingacaphuni eBhayibhelini encwadini
kaJeremiah. I was Jeremiah.
Imina engangu-Jeremiah.
I spoke like Jeremiah.
Ngakhuluma iso kwakhe uJeremiah.
And then this other parliamentarian lady says, "Point of order, point of order, you know them." And now the chairperson says, "Point of order taken. What are you saying, ma'am?" And this lady says, "Chuck this woman out. She is talking about all morals. We are not here for that moral lesson. Let her go away." Yo, I felt hot. I felt like saying, "Hey, Wena, do you know who I am?" And the Holy Spirit says to me, "Shush."
Ngithe ngisaqhubeka nenkulumo ngiphendula le mbuzo loyo wayiphethe wayesethi ake kube khona nje i-order uhlalo wayesethi ke angithule siza ukuthi lo wesifazane ukhala ngani uthe mayikhuluma wasethi akakhisho lo wesifazane ngoba uzosifundisa la ngendlela yokuyiphatha nesimilo asifundi thina ukuzwa lokho kwase kuthi mina ngisho ukuthi uyangazi ukuthi ngubani mina na.
And the Lord says, "Thula."
Yayisithi inkosi kimi, "Thula."
And after she said whatever she said, the chairperson looks and says, "Point taken, lady."
Emveni kokuba sekhulumile usihlalo wayesembuwa esethi iphuzu selamukeliwe.
And he turned to me and he says, "Continue, ma'am. What were you saying?"
Wayesephendukela kimi kusihlalo wathi ke qhubeka ke mama usho lokhu obukusho ubuthi
hey I preached for an hour instead of 7 minutes, an hour.
Mase ngithola ithuba lokushumayela ihora lonke esikhundleni sokukhuluma imizuzu eyisikhombisa ngakhuluma ihora lonke.
And what made me to keep quiet was the Holy Spirit said, "It's enough. They can't take it anymore."
Okwenza ukuthi ngithule kwakuyimoya engcwele owayesho ukuthi kuningi osubatshele kona sebayahluleka manje ukuqonda bakubambe
lo. And the Spirit of the Lord descended in that square. And that other parliamentarian lady said, "What must we do?" I wanted to say, "Repent!" But the long and short of it, that law never passed, and today doctors are not forced to do abortions in Jesus' name. That was the victory which we had as Doctors for Life. Hallelujah. To God be the glory.
Manje kumphumela walokho lo mthetho wawuphoqo odokotela ukuthi bahushulise izisu ngenkani awuzange uze ugunyazwe awuzange uze ube impumelelo uNkulunkulu wasiza siyamdumisa ngalokho njengenhlangano ye Doctors for Life.
Amen. Hallelujah. The fourth one we're going to be done is he was given a name. And he says, "I have manifested your name to the men whom you have given to me in the world. They were yours, you gave them to me, and they have kept your word." John 17:6.
Okwesine ukuba wanikezwa igama. Lokhu siyakufunda evangelini ngokaJohane isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lesithupha ukuthi ngibonakalisile igama lakho kubantu ngiphe bona kwabasezweni. Babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho.
And so we are also given a name.
Ngakho-ke nathi sinikeziwe igama.
John 16:23-24.
Siyafunda evangelini ngokaJohane isahluko sika 16 uverse 23.
Let's go to the next slide.
No, verse 24.
And the next one. "Therefore, and in that day, been given a name." Let's go to the next one. "In that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. No, no, no. For the Father himself loves you."
Kuthiwa ngalolo suku aniyukubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngithi kini. Lokho eniyakukucela kubaba egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngikhulume lokho kini ngemfanekiso isikhathi siyeza. Lapho ngingase ukukhuluma ngemfanekiso kodwa ngiyakunitshela ngobaba ngokusobala.
Befundisi.
Ministers.
I would like to correct something.
Ngithanda nje ukulungisa okuthize.
I wish I was going to stand there.
Ngiyafisa ukuba bengatholi
ukuba. Now this mic is holding me here.
Manje ke lo mbhobho nje ungenza ngime la.
There is something which I would like us to correct. Oftentimes, I hear people praying egameni nasegazini.
Kaningi ngiyengizwa abantu mabethandaza bethi bathandaza egameni nasegazini. In the name of Jesus and in the blood of Jesus.
Jesus did not say pray in the name and the blood.
He said,
"Pray in my name."
God in Kosu Jesu yathi khulekane egameni
lami. Only.
Mina ngedwa nje.
Now, if at all you put something with the name egazini.
Manje mangabe uhlanganisa yonke lento uthi uyathandaza nasegazini.
You have all automatically cancelled umkhuleko.
Ngaleyo ndlela usuvele nje wawucisha lo mkhuleko.
Because that prayer is not authorized.
Ngenxa ukuthi lo mkhuleko awugunyaziwe.
You see, when I sign a medical certificate as uDr. Siyobi.
Uma ngabe ngisayina incwadi kaDokotela njengoDokotela Siyobi.
And then bese kungena umzala afake neyakhe i-signature.
And then a parent come in and then puts his or her signature as well.
Then that medical certificate is not valid.
Kushukuthi manje leyo ncwadi kaDokotela ayisekho emthethweni.
It is spoiled.
Kushukuthi nje isifana nento esimoshekile.
Because this signature can't carry weight.
Ngokuba manje le signature le ayisenawo amandla, ayisenasi isindo.
Can we bafundisi teach our church members to stop praying in the name enegazini? Ayikho into enjalo, it's not biblical.
Kwangathi ke thina bafundisi singafundisa amalunga amabandla ethu kuba ayeke ukuthandaza egameni nasegazini ngoba there is nothing like that.
You see, when you say in the name of Jesus nasegazini, it means you are not trusting that name.
Uma ngabe uzothi egameni lika Jesu nasegazini lika Jesu, kusho ukuthi awulithembi leli gama lika Jesu.
And uJesu uthe, you ask anything in my name.
Kanti inkosi uJesu ithe, you can ask anything in my name, celani noma yini egameni lami.
You know, when mina ngiku meeting and I hear umuntu athi egazini asegameni, ngiyam stop ngithi hi.
When I'm in a meeting and I hear someone praying and saying in the name and in the blood of Jesus, immediately I say, please stop, you cannot pray like that.
Why are you adding?
Kungani ujobelele?
Kukhona nje lo mama oyaqala lento, umama waqala lento. Angimazi igama lakhe. But umama, umuntu abantu besifazana, abantu besifazana, I wish ngabe ngikhuluma nani. Abantu besifazana bayingozi, bayingozi.
It was a woman who started all this. I don't know her name, but you know women sometimes are dangerous. I wish I can just speak to the women alone.
That's why Paul says, I don't permit any woman to preach or teach until baze basindiswe from ukukhohlakala okukhohlisayo.
Ingakho umpostoli Paul ethi akumele abasifazane bafundise bashumayele until they are saved, until they repent from all the wrongdoings and all
from the power of deception.
Bakhululwe emandleni enkohliso.
We've got to have a sound doctrine as abefundisi. Teach abantu the right thing.
Simele ukuba sibe nesifundiso seqiniso njengabefundisi, sibafundise abantu into okuyiyona yona efanele iqiniso.
He gave us nothing else but his name.
Akukho okunye asinikeza kona ngaphandle kwegama lakhe.
And the last one.
Okokugcina.
God gave him his promises.
Kulunkulu wamnikeza izethembiso.
His promises are the ones which made Jesus to pray prayers which said, you are not going to allow my body to see corruption.
Lezi thembiso ayinikeza inkosi uJesu izona ezenza ukuthi inkosi uJesu mayikhuleka ithi angeke uvumele umzimba wami ukuba ubone ukubona.
We read that in Psalm 16 verse 10.
Lokho siyakufunda encwadini yamahubo 16 verse 10.
And so that made Jesus, Hebrews 5 verse 7 says, the Lord Jesus was able to pray fervent prayers and supplications to God to save him from eternal death, and he was heard because of his godly fear.
Bese siyafunda ukuthi ke owathe senikele emhleni yenyama yakhe ngemkhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu.
His promises are yes and amen in Christ Jesus. Next slide. And these promises God has given them to us so that they keep us in faith.
Manje ke lezi thembiso uNkulunkulu usinikezile zona ukuba zisigcine sisekholweni.
His promises encourage us in trials.
Lezi zethembiso ziyasiqhuquzela uma sihlangabezana nobunzima.
His promises give us a future and a hope.
Lezi thembiso zisinikeza ikusasa nethemba.
His promises they keep us trusting in him, for he is faithful.
Lezi ithembiso sisigcina sithembele kuye ngenxa yokuthi yena
uthembekile. His promises ensure us of God's protection and his provision at all times.
Lezi ithembiso ziyasiqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uzosivikela futhi uzosihlinzekela ngazo zonke izidingo zethu zikhathi zonke.
And because of the promises and the prayers.
Manje ke ngenxa yalezi ithembiso nemkhuleko.
We are able to pray and ask God bold prayers.
Sinamandla ukuba sikhuleke umkhuleko onamandla kuNkulunkulu ngesibindi.
And be so convinced and convicted that whatever you are asking for, God will do it because it is in His promise and you are asking it in His name.
Bese sikhuleka sinethemba sinesiqiniseko sokuthi konke sikukhulekelayo uzawusenzela kona futhi uzosizwa.
As God sends us.
Njengalokhu esithembisile ezithembisweni zakhe.
And when he is sending us.
Uma ke esesithuma.
As he sent Jesus.
Njengalokhu ethume inkosi uJesu.
I want to encourage you by saying a story.
Manje ngifisa ke ukungiqhuquzela nginikhuthaze ngokuxoxa indaba.
There was a missionary.
Kwakukhona umfundisi sithunywa wayehambisa ivangeli.
He was a missionary in Vietnam.
Waye isithunywa sevangeli ezweni laseVietnam.
It's a real story and so he was there for quite a number of years.
Le ndaba indaba eyiqinise yenzeka ngempela waba kulelo lizwe laseVietnam iminyaka eminingana.
And so when this particular year they were coming home, even the soldiers were coming back home to America.
Manje ke ngalomnyaka othize ngesikhathi ke amasosha esebuyele emuva buyele ekhaya ebuyele eMelika.
So they arrive at the harbor.
Baseke befika esikhumulweni semkhumbi.
And as they arrive at the harbor, there were families, relatives, wives, children coming to welcome the soldiers back home.
Ngesikhathi befika kulesi sikhumulo semkhumbi, kwakukhona ihlobo, imndeni, abantwana, abantu bezobahlangabeza, bezombamukela ukuba sebebuyile ekhaya.
Trumpets were sounding.
Kwakufuthwa ngisho amacilongo.
Balloons were cracking and crackers.
Kwakukhona ngisho iqhushumbisi o cricket namabeluni.
And then this missionary stands there waiting for somebody or the mission people who will come and welcome him home.
Khona lapho lo lesithunywa sevangeli sasimile lapho naso silindele ukuthi bakhona abazovela ebandleni bezomamukela.
And there was nobody.
Kwakungekho ngisho noyedwa umuntu.
And so as he has his luggage walking down the passage.
Ngesikhathi ephethe ke imthwalo yakhe ehamba la epassage esehle emkhunjini.
He's so sorry for himself.
Wayese ephatheke kabi edabukile.
And he says, you know, Lord, I was there for so many years.
Esethi inkosi uyazi ukuthi ngibe kulela lizwe iminyaka eminingi.
Through me so many lives have been saved.
Ngami ningi imphefumulo esindisiwe.
Through me others were healed and delivered.
Ngami baningi abaphulukisiwe.
You use me so much.
Ungisebenzisile kakhulu
Nkosi. And now I'm coming home.
Manje sengibuyele ekhaya.
And nobody welcomes me.
Akekho noyedwa ongamukelayo.
And in that sombra moment as he was walking down,
manje ngaleso sikhathi ngesikhathi ehla emkhunjini,
he heard the voice saying,
wayesezwa iphimbo lithi kuye,
son,
ndodana,
you are not home yet.
Awukafiki ekhaya.
I'm trying to say, never wait for accolades in this world.
Ngizama ukuthi ke ungalindeli ukuhlonishwa nokushayela ihlombe usela emhlabeni.
Never wait for people to say thank you to you.
Ungalindeli abantu ukuthi babonge kwena bethi siyabonga.
They are not the ones who have sent you.
Ngoba akusibona abakuthumile.
The one who has sent you.
Yena loyo okuthumile.
When you get home.
Awusufike ekhaya.
He is the one who will say.
Yena ozosho lamazwi.
Well done.
Wenze kahle.
Good and faithful servant.
Wena nceku enhle ethembekileyo.
Continue to work diligently.
Qhubeka usebenze ngokukhuthaza.
Use what God has given you.
Sebenzisa lokho uNkulunkulu akuphe.
The five equipments he has given you. Jesus used them. And when he got home, God gave him a name above all other names. That in the name of Jesus, when it's mentioned, every knee shall bow and every tongue shall confess. You are also waiting for your own crown. It will come. Only wait on him. And fulfill what he has called you diligently, without fear, with conviction, compassion, filled with so much diligence in your heart that you say all the time, I will do it the best way I can.
Ozo wazi ukuthola ngakho ke sebenza ngokuzimisela ngokukhuthala wenze konke uNkulunkulu athi kwenze uqonde ukuthi ngelinye ilanga uyothola umvuzo omkhulu ngako konke okwenzile.
Can we pray?
Singathandaza.
Pray for yourself. You've heard God speak to you. You know what the Lord is saying in your heart. You know the people you are leading. You know the word which God is giving you. You know, at times God says, when we go through stuff, he is taking us through a message.
Ngakho-ke zikhulekele wena, uyakwazi lokhu uNkulunkulu akunikeze kona, umsebenzi awunikeze wena, nalowo mbiko akunikeze wona ukuba udlulise. Ngakho-ke zikhulekele wena, ukhulekele nebandla uNkulunkulu.
Going through trials.
Sometimes
it's God giving you a message.
Which you are
going to take to others.
And
to give them hope.
Father,
in the name of Jesus. We are so thankful for this meeting. Since it started, you have been speaking to us. We are thankful, Father, that we serve a God who hears us. A God who speaks to us. A God who desires for us to walk in confidence. And have boldness in serving you as we serve your people. I'm praying, Father, that as leaders, let us know that we are equipped. We are empowered. We are protected. Heaven is backing us up. We are not alone. You are with us. As you have promised. That you shall be with us. Till the end of time. We thank you, Lord Jesus, for your faithfulness. Thank you that you are our master. You have given us the Holy Spirit who will teach us even what to say and what to do. We thank you for your presence which is going to show itself through your glory. Thank you, Father, for taking us from glory to glory in the power of the Holy Spirit. We say amen and amen. Can we give God